Christian, uranyumva?
Aye ndakumva, ndajya ngusabe. Nje nsezere none usigara ugabanira n'abandi kubera impamvu
y'umutekano. Ndagira ngo nguwe umwanya usigaye iminota irenze 10 dusoze kuko ndagira ngo ubuhanuzi nibongera ngo nsorezeho. Kuko ni gihe kiraturangiranye kandi ibyo bibazo tuzabigaruka mu gitabo nikimara gusomwa. Nzategura ikindi kiganiro kimitse kirambuye kugira ngo turebere hamwe uko igitabo giteye. Ndagira ngo tugere ubuhanuzi ari nabwo usorezaho ubuhanuzi. Buri ku rupapuro rw'ijana 55 niba ntibe 55 niho umugereka w'ubuhanuzi uri. Ubundi tuvuga ubuhanuzi nyine abantu bahita bavuga bati ha mwarahanuwe n'indabiberetse bwana Christian, ubuhanuzi bwa bute bute?
Ubuhanuzi ni ibintetswe n'Imana. Burya Imana ijya kwerekecisha mu bintu byinshi, hari icisha mu majwi, icisha mu nzozi, icisha mu bikingere. Nabibonye mu nzozi ariko akaba ari ibintu, buriya hari ibyo ubona ariko ukabona ari ibintu nyine ubutumwa Imana ikoherereje. Mu byo neretswe rero neretse mu iyerekwa rya mbere neretswe nyine perezida afashe igikombe mu ntoki arimo kunywa kandi ari kumwe n'umuntu wamunyweshaga w'umugore, ariko bose bafashe ku gikombe ariko amufatiye undanywa bose bafashe nk'ufatira umwana. Nkaba narabonye mu gikombe narungurutsemo nsanga barimo baranywa juice cyangwa se ubutunda niyo nabyita iki. Ubwo yaranyweye aragotomera cyane afatiwe n'uwo mugore, hanyuma araruhuka arongera asize akanya arongera aranywa maze akajuice kari gasigayemo arakiranguza, ariko atari yiranguza yarabanje akaraba mu maso, akajuice yari isigayemo nk'akaraba mu maso, none hasigayemo dukeya natwo aratwiranguza. Hanyuma ashatse kwiranguza ka gake kari gasigayemo wamunyweshaga ashaka kumubuza kukanyonga akiranguza, ariko aranga akiranguza ku ngufu arakiranguza akajuice akamaramo. Ubwo ni ibyo niyerekwa rya mbere. Ubwo nagira ngo nyira abafite nyira ngo ni impano mu baba ba muyobokamana aba biki bazamfasha, ariko nge nanye ubuhanuzi nagiye kubusobanura gutya. Ubwo ni nko ubuhanuzi niko nabwita. Nyawo n'umwana muto yabyisobanurira kuko yaranyweye juice yarangiza amaze gushira inyota isigaye akayikaraba mu maso, bisobanuye uburyo umurengwe mwinshi asesaga umutungo w'igihugu, nyamara haramwe n'igihugu arimo kwicwa n'inzara impande zose z'igihugu, kandi umurengwe arimo kuterwa n'ibyabo, imisoro yabo, ibyuya byabo. Hanyuma kuba hari uwamunyweshaga bisobanure ko gusesagura umutungo w'igihugu atarimo kubikora wenyine, hari abamufasha abarimo umugore we, harimo n'abandi banyarwanda bamufasha cyangwa se wenda abanyamahanga sinzi, ariko nubwo hari abamufashaga bigaragara ko nabo wenda babona ko igihe kigeze kugira ngo kirambiranye ko bikwiye ko bihagarara ko ndetse yarakura n'ubutegetsi, ariko yarabyanze akomeza gusasaga umutungo w'igihugu ndetse akaba yanze no kurekura ubutegetsi, aho akaba abashaka kwiyamamariza na manda ya gatatu kandi byari bitemewe n'itegeko nshinga. Gutanga kwanga rero kurekura igikombe bivuze kwanga kurekura ubutegetsi mu buhanuzi nicyo bishatse kuvuga. Mu irekwa rya kabiri none rero nerekwa uyu mugabo nanone arimo kunywa, ariko noneho atari mu byubahiro nk'ibya mbere, kuko icyo gihe bwo yari inyweshaga. Ikindi ni uko yari yicaye iruhande rw'umuntu, ntabwo nshaka kumuvuga izina, hanyuma aterura igikombe ariko agikura ku kirenge cy'uwo muntu wari umuri iruhande. Ibyo rero bisobanuye iki noneho muhanuzi? Ubundi ikirenge muri kivuga ikintu gisuzuguritse. Guterura igikombe ku kirenge cy'umuntu bivuze noneho ko niyanga kumva impanuro z'abantu, akanga kumva ibyo abantu bamubwira agiye guta agaciro kugeza hasi ya zeru, kuko yayowe ibyo abana ngombwa akaba yantasiga ubuzima, kuko niba usuzuguritse ukagera hasi ukagera ku gipimo cya zeru ukagera uterura igikombe hasi ku kirenge, bivuze ko natuma impanuro z'abantu bamubwira n'Imana imubwira, kuko n'Imana yabinyeretse kugira ngo bizamufasha bizamugeraho abyumve. Niba yanze gusa mbibaza abanyarwanda agasaba imbabazi Imana akegura akava ku butegetsi byanga bikunda ko agiye guhura n'umunyafu. Mu irekwa rya gatatu rero naje kwerekwa araswa n'umuntu wari bahagararanye, babonaga amaso ku maso umukuru kisasarapfa ibyo nabibonye nabyo narabyizeza nareko rya kane narekwe ku Rwanda rwuzuye ubukungu bwinshi burenze urugero nyuma bitegetse bw'uyu mugabo ubwo nkaba narabyeswe mbona abaturage bari mu mpinga z'imisozi bari makoroba amafi mu byuzi byari ku musozi mu mpinga z'umusozi hari ibyuzi birimo amafi makoroba yangu nitumenyereye ko ngira ngo ibyuzi by'amafi biba mu gishanga mu mubandi ariko icyo gihe nabibonaga ku mpinga z'umusozi bivuge ngo nibitarashobokaga mu Rwanda bizashoboka abantu ba ubukungu burenge igipimo u Rwanda rutema amata n'ubuki hanyuma ndangiza ubuhanuzi bintu byo neretswe wenda ibintu yagiye nereka ariko bito nabashe gushyira mu gitabo bino ndagira ngo nsaba abanyarwanda bihangane byanga bikunda u Rwanda ruzabohozwa cyangwa ariko bitari kera ruzabohozwa gusa ariko birasaba imbaraga zafite abanyarwanda duhagurukira baba bari mu Rwanda mu gihugu waba ari hanze barihe bahagurukira mu bwiza ukuri umugabo ngira ave ku butegetsi iyo hangayo hazakoreshwa imbaraga nk'izakoreshwa n'ubundi ajyaho ko abantu turahari abantu bari function turahari n'abandi kandi bibigwaye badashaka ngo bicare bari function tuzaguruka tubarwanye tubarwanirire nuko n'umuntu twarwanye hari abandi bicare nabo hanyuma rero abantu abanyarwanda ibimana bishaka kudukiza ingoma y'itugu birasaba ko twiyeze abantu bakira imana abantu bakoze nabi bagiriye abandi nabi basaba imbabazi abiciye abantu basaba imbabazi ababishye abandi bakabafunga wenda bababeshyera abo basaba imbabazi abantu barimo gukora nabi muri iki gihe barimo kwicana muri iki basaba imbabazi u Rwanda ruzasange abanyarwanda imitima yabo ikeye Uwiteka ageze ku rugi arimo arakomanga hanyuma ubu bukaba bwari ubuhanuzi hanyuma rero kugira ngo ndangize kubera umutekano wanjye hari akaririmbo nshaka kurinda abanyarwanda n'umunota n'amasegonda hanyuma nkabasezera aho twica ishyanga ku mugezi wa gahinda aho turindiriye ko dutahiwa c'i Rwanda ave witinya kuzahura n'inzitizi zo gufungwa se cyangwa gupfa kandi n'ubwo twapfa tuzapfe gitwariwe mbabarire nasaraye ariko ngira ngo iyi ndirimbo niyo abayisiraheli baririmbye bari mu mugezi Yorodani bajya mu Yorodani barimo kwambuka barimo gusenga Imana yabo natwe ari Imana yacu Imana y'abanyarwanda ari n'Imana y'Isiraheli izadufasha dutahe hanyuma ishimire abanyarwanda mbasezeho yari sacye yamagaye murakoze bye.